Ngibingelele abalimi nginamukela esiqephini sethu sokugcina sengede yangoSepthemba okungumandulo kunonyaka u-2022, ikhasi leshumi nanye, osihloko sithi umfundaze wemboni kashukela wonyaka u-2023. Ifundeka kanje. Isikhwama sezemfundo kwemboni kashukela okuwusifte sasungulwa ngonyaka u-1965 njengomkhankaso wemboni ezimele futhi sibhekwa njengesinye sezikhwama esesibe khona isikhathi eside eNingizimu Afrika. Umsebenzi walesi sikhwama ukweseka, sigqugquzele futhi sikhulise imfundo eseqopheleni eliphezulu eNingizimu Afrika ezindaweni ezitshale umoba. Kumlando waso weminyaka engu-57, sesihlinzeka abafundi abangaphezu kwezinkulungwane ezingu-10,200 ngemifundaze. Sanikeza usizo ngokwezimali izikhungo zemfundo ephakeme, saphinde sasebenzisana nezinhlangano zezemfundo ukuthuthukisa izinga lemfundo jikelele ezifundazweni ezitshale umoba okuyiKwaZulu-Natal kanye neMpumalanga. Lesi sikhwama seseka izinhlelo ezahlukahlukene kusukela kwizinhlelo zokweseka izikolo, ezosizo ngokufunda, ezokweseka isikolo sonke, ezibhekelele ukukhula kwabantwana, kanye nezezikhungo zokuthuthukiswa kwemfundo. Abafaka isicelo kumele kube ukuthi sebebhalisile noma sebefakile izicelo kwizikhungo zesayensi, ubunjiniyela noma ezolimo esikhungweni semfundo ephakeme okungaba inyuvesi noma ikolishi lezolimo. Abafaka izicelo kumele baqhamuke emndenini enemali engena ngonyaka ephakathi kuka-R350,000 kuya ku-R600,000. Ezindaweni ezitshale umoba, lapho kutholakala izigayo kanye nengqalasizinda yemboni kashukela. Ingane yomsebenzi wasepulazini lomoba ingabhalisa noma ifake isicelo sokufunda nanoma ngabe yini esikhungweni semfundo ephakeme. Kwingane yomsebenzi wasepulazini lomoba akubhekwa ukuthi ingakanani imali ingena emndenini. Ukhetha kuzobhekelela kakhulu abafundi abenza unyaka wokuqala. Amafomu okufaka isicelo atholakala kwikhasi lakwaSifte. Sicela uvakashele www.sifte.co.za ukuze uzitholele amafomu okufaka isicelo. Thumela amafomu ngeposti kuleli kheli: Sugar Industry Trust Fund for Education, CO South African Sugar Association, PO Box 700, Mount Ashcombe 4300, noma kwi-email ethi bursaries@sasa.org.za. Abathole lo mfundaze phambilini. Lo mfundaze obizwa ngoSifte ubungaze iminyaka engu-57 wasungulwa. Ukumaka lokhu, singathanda ukuxhumana kabusha nabafundi asebeke bawuthula lo mfundaze. Uma ngabe wake waxhaswa umfundazi wakwaSifte futhi ungathanda ukuxhumana nathi, sicela usithumele le ndlela esingaxhumana ngayo nawe. Ufake nemininingwane yalapho usebenza khona kusifte.alumni@sasa.org.za. Uhlelo lokusiza ngezemfundo lubhekwa njengohlelo olundizisela ifulege lemboni kashukela phezulu futhi luyindlela eyinhloko ukusiza uhulumeni ekulungiseni ungalingani emkhakheni yesayensi, ezolimo kanye nezobunjiniyela. USifte umema abafundi asebefake izicelo nalaba asebebhalisile kona noma isiphi isikhungo sezemfundo ephakeme somphakathi eNingizimu Afrika ukuthi bafake izicelo zomfundazi wakwaSifte unyaka ozayo. Ngaphezu kwalokho, abafundi abafake izicelo noma asebebhalisiwe kumakolishi ezolimo angaphansi nabo bayamenywa ukuthi bafake izicelo zomfundaze okuyi-Owen Sithole College of Agriculture kanye ne-Sidara College of Agriculture. Usuku lokugcina ukwamukela izicelo umsombuluko okuyi-31 kuMfumfu okuwu-Okthoba ngo-2022. Uma umlimi ebengakazitholeli iziqephu ezedlule kusukela kwesokuqala, angathinta umeluleki wakhe noma umxhumanisi ku-071 850 7292. Ngiyabonga.